shukara. Ushawishi wa macho ulonifanya ninase kwako, yeah. Icho ndicho ambacho kilionesha maovu yako, kikafanya nikumbuke walofanya nitabike, sijefanya nitapike, mana ni wale wale. Kikafanya nikumbuke walofanya nitabike, sijefanya nitapike, mana ni wale wale.
Please baby don't let me down, don't let me down. Please baby don't let me down, don't let me down. Please baby don't let me down, don't let me down. Please baby don't let me down, don't let me down.
Mimi sitarudia kosa, mana makosa kwako nisha ya susa. Nami binadamu sijezalilika, kitanda kizali alamu sijebadilishwa. Nami binadamu sijezalilika, kitanda kizali alamu sijebadilishwa. Kikafanya nikumbuke walofanya nitabike, sijefanya nitapike, mana ni wale wale. Kikafanya nikumbuke walofanya nitabike, sijefanya nitapike, mana ni wale wale.
Please baby don't let me down, don't let me down. Please baby don't let me down, don't let me down. Please baby don't let me down, don't let me down. Please baby don't let me down.
Quarantine.